Nobody like you, baby, you know. You don't love you, baby. Ovanera, sidanga nyenda kupenda sidanera. Nari konda muhenda ovanera. Wendo wa kwanza in my heart, ovanera. Dagu fiti yungukam.
Oh, pa. Niritanganya wengi, pa. Ila kwako nimetama, pa. Niritembea sana, pa. Ila kwako nimetulia. Ila wewe.
Wanafiki hao wenye chuki zao bareke wafuge
oda
ima vitamine ngume ngwiza maite kwa yare mambo mini fundi namba moja namba moja
oh pa niritanganya wengi pa ila kwako nimetama
papa.
Niritembea sana, pa. Ila kwako nimetulia.
Ila wewe.
Music. Comics Live.